other name on the track.
Vita ni Sodoma Gomora, shepu katuni kachora, juani umeme wa sola.
Oh yeah.
Kiyumi kafunga bendi, na vimwaga vijizanti. Mkama kukuni wengi usichega, maneno haya jengi ogopacha. Kwa kimacho nini toka fundi saka poteza nati. Msumare gorofani toka nyaka mkandarasi. Haridu hariba, natuwa nazidisha mbona bado chibu silipati. Mano mesha ni maliza, miniweza, miniroka wati.
It's a mesh.
Shuka chini baby turn around. Hatuna yo bikini katika bounce. Baby bounce. Baby
choro, tete.
Nipandishe farasi ni bebe.
Nyuma nako follow, ilete.
Kataje mwendo kasi niwe kiwete. Wake macho na nitoka fundi sani mepoteza nati. Msumari gorofani kakanyaga mkandarasi.
Spectacular. Yo KGT mixed this track.